prophecy nkomse e ba wo bra nyame esoma na kwa odi asem komobi ana onipa no okokoyi nten ye hwe dendia oyo hina ohwe oman so oyɛ mfumso na so ne mfumso na oyɛ no ye njira bedwem ammo ni dawuru ankase wayese wayese ne mum odifu na kan call David nten ka kire ne se papa me ba wo onipa bi wo enyan oha na ohia ni bi wo odwan ba ko na so no odefo na owo enyan oha no onya ahoho no okoji de ni dan ye ba ko no ene okumi de so na ahoho na papa so onipa yi ususu se yenya de den David se se onipa yi esese ye ku no na se papa enye obi a o eya wo nyame de na asem soma no na so nim de ni nyansa aka ho se nkomhye eba na se ukọ ka ni edi kan ehia nim de ene nyansa ye fiti prakopɛ enkogira oman no anim en modawuro se sei 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 nyansa number 2 ye hwɛ se nkomhye no ni ɔhye nkom ofi hin na eba Israelfo ansa na obi bɛhyɛ nkɔm no nyame di na asɛm bɛsɛ obi no sɛ wonyɛ Israelni a wo nyame difo a nyame atete a nyame ayi wasi hɔ a wonni kɔ asɛ wohyɛ nkɔm tie Roman asɔre wɔ hɔ Presby asɔre wɔ hɔ Pentecost asɔre wɔ hɔ CAC asɔre wɔ hɔ Apostolic asɔre wɔ hɔ Anglican asɔre wɔ hɔ saa asɔfoɔ mpanimfoɔ koko dama wo Ghana nyinaa no hwan na wɔho sɛ saa asɔfoɔ yi abɛgyina akɔhyɛ nkɔm akyerɛ ɔmanpani da so one day wonya asofo wonya difo wonya nyame krofo Ghana no aye wo mu no en sorry a ewo Ghana no so ye ni atitifo ma nyame wo sawo so ye pa che se atitifo wo en sorry a wo de Daniel penifo na wo Ghana ni nyina no sa asofo penifo nyame dom eni wo so enti number 1 ye he be bia en commission efriba nyoma be se enkom ofri asore be mu no wo kwa na titi no Why I say no say, why some no fire, obey your mini panel. So Nankasan, a be a quiet thing, I'm sorry. Nankasan, at the tenor home. Why is training no? Why not be training beginning young son at the tenor? Sir, you better 30 years back. Nagana, sound commissary be been in your national my Ghana, you was with me. 20 years back, now sound commissary in your national Ghana, you was with me. A hifa. And I saw so for the baby, you will feel a commission, commission, commission.